inhliziyo yami ayikholana, umoya wami ufuna ikhaya. Ngilondoloze uhambe nami, inhliziyo yami ayikholana, umoya wami ufuna ikhaya.
Inhliziyo yami ayikholana, umoya wami ufuna ikhaya.